Bado tunapiga peak ndani ya nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza regu siku siba kitu kio matire. Baby dance kwa yetion tukicheza na yo view. Manze hee pasi watu wana break up. Tunapiga peak ndani ya nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza regu siku siba kitu kio matire. Baby dance kwa yetion tukicheza na yo view. Manze hee pasi watu wana break up. Manze hee pasi watu wana break up. Wana hee pasi watu wana break up. Manze hee pasi watu wana break up. Wana make up bado wana break up. Watu wana break up, si watu wana hip up. Manze hip up, si watu wana make up. Manze hip up, si watu wana break up. Wana make up, si watu wana make up. Watu wana break up, na watu wana make up. Wana break up, si watu wana hip up. Ili happen kwa hipi, si mzinga ili break up. Hello Miss Lady, una movie steady. West kani challenge kwa mini skirty. Kukidai kami ni city. Na si half ni kamili city. Suna juiz and ordeal za uspendi. Suna juiz and ordeal za uspendi. Passport na mpiga mije lady. Hii ni first round na shatingisha majegi. Mwaka mina Sandra bako left na right. Weta leta hina tulipuke weekendi. Ding dong uncle Jing Jong. Styles ni deadly nikimpea kitu long ana medi. Styles ni deadly nikipush ana medi. Styles ni deadly nikimpea kitu
bado
long ana medi.
Ndana nyumba na bado nanimaliza. Tukisikiza regu siku siba kitu kio matire. Baby dance kwa yo tune tukicheza na yo view. Manze hepa si watu wana break up. Tunapiga peak ndana nyumba na bado nanimaliza. Tukisikiza regu siku siba kitu kio matire. Baby dance kwa yo tune tukicheza na yo view. Manze hepa si watu wana break up.
Wasee wana break up, sims waki fuck up. Nita moving, kani threesome, nipate niko heaven. Mina chapa, kwa big sita aheme. Tulicheza, bloody mary, repentant. Baby girl, siku cheat situation. Yeah she patient, she my patient. Baby girl, siku cheat situation. Situation, the man I wanna break up.
Ni mango it me remain kuzi sanguaris. Jo metungia I mango reta bidio meti. Kani uradi sunajua mina chizariko. Toka kalan si mani bro na nyo nasiko. Sini mango it me remain kuzi sanguaris. Jo metungia I mango reta bidio meti. Kani uradi sunajua mina chizariko. Toka kalan si mani bro na nyo nasiko.